Kisha wakute la mara ukulanga bilu ya do.
Fresh out from NigerRemix.com.